le bayan garado ana toba fa handen mel lonki jati lemde mutiri e obdi jogaji jol le watti oke me futtigel kettal nyebbe ka e gerte nga samoji kam ana toba so kam futti tobde tan naba nyamiridi le dankije samoji so nang yalti mel lila nyamirne en nang
dido yo halaji kanko noddirted Amadou Sey Ba o witaydu wide kam mo tobi fur be mati ti dallaji ko nayri bangal remde waydi ndena gulati sabab mudun to kuli koroto kambe humnibe kabar demal be gondi e jewtade fa handen no kabaru dungo wori Joseph Jara goto humnibe kabar demal to kuli koroto
na lansam
so na halede ma gonga kamu tobde hikka on nafi nyamiriji amen sanne sabbe me weltama do hewtina amen torrafu bangal nyamiriji amen fa handen jikke amen bonay
continuerons à prospérer
balle chapande nay e jeegom ko buri millimetre ngaji temede jidde chapande nay tobi les segurundi non wombe ton humibe kabar demal be kollitir wide be bi dum wonde waddude kutteji du adama sogoba
cette date on a
li hitani kare kam on tobi sanne jam utige nukuje ko yata hectare ji temede jeddi e chafane joy e go ko lemete ko yata yime temede joyon e malle hemere ga jama on fama wi hewugon jam hikka wawa natar sabe bonude nungu odu nukuje jogay antun nyamere mudun wodan
ki peuvent se récupérer
humibe kabar demal be fu kollitiden dungu hikka o kam mo tobi sanne ka dum e tayde fu wobbe kolliti metti muden ko nayri bangal engrais ngaji no hani hebirede.